Shehena, unipati vibaba vikao serena, usifanye vishow so tujaze arena, tusikwame kibongo, kizari na wema. Yo, I'm not guilty, ya got to feel me. Ukata ni disaster, you feel me. Ushanta ni kupata mjene, lasivyo tazima data mjene. Nyumpani nanga inapa, game lode chapa. Hewani mindu naka, hapa mtezoni papa. Hapa ulingoni baba, nalea wengi kwa mta. Leta ukambale kaka, so kila siku
laga. Unapota mata mchele, dunia ni kaparadiso. Na ukichacha mizozo, mizozo, so now here we go. Unapota mata mchele, dunia ni kaparadiso. Na ukichacha mizozo, mizozo, so now here we go.
Mbanga imezidi, plus na waganga mkiganga hatoni ligi, plus Instagram na huko Twitter magwiji, mkidanganyana heti mnachukuaga vijiji, heti we usi Barcelona, tukiwa Catalunya, tunalisha kutosha domana bado mnakunya, nini mnastajabu leo joo kazi na lunya, nini mna majabu gani msotaka kuvuma, tunaondoka hapo sasa, sindo si mambo sasa, tuliondoka hapo kaka, tunakusanya za pale, tunapitia za hapa, tunakulaga pa hapa, arabi mutahaba, arabi Unapoka mata mchele dunia ni kaparadiso. Na ukichacha mizozo, mizozo, so now here we go. Unapoka mata mchele dunia ni kaparadiso. Na ukichacha mizozo, mizozo, so now here we go.
Chele,
unanfata,
chele,
naufata,
chele,
unanfata,
chele.